downloaded from ilovezedmusic.com.
Sinner, na madengo. Oh, 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 oh. Mulungu, yeah. Apa tina langala mveka kutari. Kumwe masombenya anga sada. Ndinso kumwerera ndi mafumu ndipo anda mwali okongola andifuna koma kumamba bukula mboyo zinalangalo kodi adalemba mo koma kumamba ko atate sona akanene sanditiwa atate Mabanja ndi ana koma kumwamba bukula mba.